Kusema leo menikuzaro, hata sikai na examenivo. Asi toto shika zimado, kwezi nimegro, ugarabi nigo. Najidai dai minawe, sita kwacha nyuma tukigo. Kama ni bizi tutapigamo, kama ni fisi watu peko.
Shikana, 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 shikana minawe. Shikana, 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 shikana minawe. Shikana, 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 shikana minawe. Shikana, 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 shikana minawe. Shikana, 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 shikana minawe. Shikana, 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 shikana minawe.
My lady girl, kama moyo jinsi unavyopiga mbio. You're my addict, you're my beat killer. Kukosa weni kama kuishi kwa kio. Napenda toto ata misi fati mila. Kama katapila, you're my crush killer. Napenda unavoka nika una ID. Napenda uki smile tena zaidi. Na moyo sunajua iko side. Madia kwangu na doo wendo zaidi. Najidai dai minawe. Sita kwacha nyuma tukigo. Kama ni busy tutapigamo. Kama nifisi watu pekando.
Shikana, 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 shikana minawe. 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 Shikana, 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 shikana minawe.
Baby girl, them you're mine. With a black plastina like melanin. Figure picha, figure picha, figure picha, toto den. Figure picha, figure picha, figure picha, toto den. Baby girl, them you're a man. Baby girl, them you're a man. Figure picha, figure picha, figure picha, girl. Figure picha, figure picha, no, 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 no. Ha ha, figure popo. Chesa na moa.